HS Records. Baby, show me the way. Takufata utapokwenda, takukwenda. You are my angel, you're my angel. Sipo imalisha ukuta, utatoka kufa. Alafu takukosa, itajuta kabisa. You are holy one, yeah. Mimi kwako siko holy, mimi kwako siko holy. Sicho holy, mimi kwako siko holy. You are holy one, yeah. Mimi kwako siko holy, mimi kwako siko holy. Sicho holy, mimi kwako siko holy.
Amenifanya ifahamu hivi nataka nipewe mana. Wengine walichanganya akili Dar es Salaam. Kilicho bora na nizamu, mke wangu ni wewe. Unalalamika sana, unataka nikupendeje. Una sura ya upole, wangu ndo utamu. Macho yako lole, shaki bam bam. Angel kimdore, like Teresa, I'm sorry. You are the only one. Mimi kwako siko hoi, mimi kwako siko hoi. Sicho hoi, mimi kwako siko hoi. You are the only one, yeah. Mimi kwako siko hoi, mimi kwako siko hoi. Sicho hoi, mimi kwako siko hoi.
Tobo di kwa, sina binadamu.